walaalintii wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa mar kale ku celiyay sida ay Maraykanka uga go'an tahay garab istaagga Israel kadib weerarkii xagga cirka ee Iiraan ay ku qaaday Israel. Maamulkiisa ayaa ku faanay in Israel weerarkaasi ay guul ka keentay maadaama hubkii ay Iiraan wax ku weerartay badidii la soo riday. Waa kan John Kirby, afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka, oo sheegaya in Israa'iil iyo xulafadeedu ay ku guulaysteen in 99% ay soo ridaan dayuuradihii aan duuliyaha lahayn iyo gantaalladii dhinaca Iiraan ka yimid.
Truly a successful night and due to a lot of skill, a lot of professionalism and a lot of coordination across the board. Israel succeeded in defending itself and the United States certainly made good our commitment to help them do that.
Weerarku waxa uu dhacay 3 maalmood ka hor Israa'iilna waxay ku hanjabaysaa inay argoosan doonto, sida uu sheegayo Brigadier General Yuzi Kornowes oo horey uga tirsanaa sirdoonka ciidanka Israa'iil.
I think that we cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna hanjabaad taas la mid ah soo saartay, iyadoo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto weerar Israa'iil ka yimaada oo Iiraan waxyeela. Haddaba run ahaan, Israa'iil weerar ma qaadi doontaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Nuur Wardheere oo horey ula soo shaqeeyay aqalka sanadka ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa runta guddiga ay ugu yeeraan World Cabinet uu shiraayaa, waxayna ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay waxa waaye waan aargudanaynaa weliba si dhaqso ah, sababtoo ah weak in daciif na loo arko ma rabno. Weliba haddaan la daahno daciif baan u ekaanaynaa marka, laakiin waqtiga aan rabno iyo goobaha aan rabno annaga noo taalla bay leeyihiin. Laakiin saaxiibadii difaacay iyo saaxiibadoodii oo dhan baa waxay leeyihiin dagaalka in lasii kordhiyo ma rabno. Ugu horreeya odagii weynaa ee reer galbeedka Biden, ugaaskii reer galbeedka wuxuu leeyahay yaan iskale dagaalka lasii kordhinin intaha lagu koobo. Qaar kale waxay leeyihiin israa'iiliyiinta fursad fiican baan haysanaa aan ku isolation go-doon uga dhigno siyaasiyan eeraan cunaqabateynta loogu sii badiyo. Maantaba waxay bilaabeen safiirada Faransiiska ee Germany iyo Belgium inay u yeeraan safiirka Iiraan oo ay ku dhaleeceeyaan dagaalka. Marka saaxiibadii waxay leeyihiin dagaalka maaragtaa ha samaynina fogaal celis dagaal ah. Israa'iil laakiin waa ka fikiraya bay leedahay, waxayse u badan tahay in saaxiibada Israa'iil saaxiib la'aan ma ahaan karto. Marka saaxiibada inay dhageysan doontay u badan tahay. Hadda cilmulqaybka ilaah baa og, waxaana laga yaabaa iyagana inay sida Iiraan uga baqayso fulay baad noqotay iyo waad cabsatay baa qof walba ka baqaya inay action sameeyaan. Marka la arki doona insha allah.
Maxamuud Wardheere ayaa soo qabay inay jiraan waxyaabo keenaya in Iiraan aan dagaal lagula degdegin.
Israa'iil iyo Iiraan mar walba isnacibiyin, fursad hadday isu helaanna waa isdagaalayaan. Maraykankana mar walba inkastuu leeyahay rabaal celis kuguma taageersa, laakiin difaaca Israa'iil buu ballan qaadaa. Laakiin waxa celinayo oo loo weeraro la'yahay Iiraan oo dagaalka laga yaabo inuusan usii soconin, waxaa jira gacan la yidhaahdo Hormuz, Strait of Hormuz, oo shidaalkii energiga adduunka in badan oo ka mid ay soo marto, oo Iiraan waxay awood u leedahay inay xirto shidaal gacankaas. Marka one reason oo looga baqayo waa taas. Tan labaad, Maraykanka iyo reer galbeedka waxay ku biisi ku yihiin Ukraine iyo China Sea iyo howlo badan oo kala ku furan. Tan saddexaadna waxa waaye Iiraan dhabarkeeda go-doon ma ku taalo, oo dhabarkeeda waxaa ka xiga dalal badan oo uu Maraykanka usan gelgeli ka, sida Raashiya iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo meelo badan oo iska go-doomin karin. Marka Iiraan juqraafikana go-doon maahan. Marka waa dhulkan waa weyn yahay. Marka wax badan baa la fiirinayaa dagaalkan. Marka waxay u ekaanaysaa in inaan lagu degdegin. Adduunka khasa dhaqaalihii adduunka maanta meeshan buu marayaa. Haddii hadda gacanka Hormuz uu xirmara awal baaba xoojiyiintii ay gacanka cadan ku khasbeen inay maraakiib qaar ka wareegaan gacanka. Marka Hormuz Strait baa dagaalkan baajinaya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.